Yo, Mshirichizi.
Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny. Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny. Daily mi ukula majani, mi upepa chase, nikiwa kejani. Maybe ni kutress jozi ni patarehani. Najwa nilikuchai but sisi sabahani. Sayo wana nita the shit, kunona mtu wangu tokea na tissue. Reason yangu wa kuachwa nilicheat. Jusa hiko family iyo ndo issue. And ever since aze kujituma na mneti, nizisare story za kisu. Daily niko busy nikisaka money. Kushari ambesha kake money. Watana nikizurura spatikani. Nimezozadi mkorako wana nitamani. Niko na kapeting kana nitahani. Tangu nijue life ni short. Miula na natoza ndo nieke maisha yangu huru. Staki advice yako, hizi vitu mi utumia cha kunichocha zitanidhuru. Ndo ni ameanza kuandika rhyme, na sunu mtaniona kwa mbulu. Ukiche kimandi poa, utagundua sika baya. Niko na personal car, weto kia nda kuhaya. Bro ali mistake kushote kwa dema na making kam na umalaya. Woi, nilidhani nika painting. Bas vile alifika haga ilikuwa inaka mzigo imefungwa vibaya. Nikiongelea story za height, mademu udaemine mshoti. But badu mindo wana prefer jule design muche za nanjoti. Atifanane mui by evidence makamani. Na ficha uso na koti. Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny. Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny. Ngoma mina rap, na sitaji madansa. Na spread na ubad, kau gonjo ya cancer. Duke mtani, niko na maji. Weekend, lodging, niko na magi. Anapenda kuscream, alafo na magalita. Kabatidi na mbaya cream, kuingi around car sita. Zile vitumia wafanyezi sitka ulei, walai ni master. Nyita. Ni sad, ama rapa wajatoka na amerap miaka kaa sita. Sasa vibe bila mziki, kwangu ni kaa backbone. Iyo frontline umefanya kamto ya lizaliwa jana. We ni backbone. Wewe ita wa baba, lakini ilikufunza kusurvive street. I'm like your father. Ilikuka talk to ulidhani bila wewe, siwezi enda father. Mina survive kaa mwewe. Ukidhani niko down, mina enda father. Nijuzi tu nilikuwa depressed ya kubaki udu. Shuguli zangu saini za feather. Mambo ya work hard iliisha, sikizi ganje tunazitega. Nisha ambi wanandika kaa kuku saina kuzamazio jumae nisha tega. Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny. Benz na chopa ndo vitumia udai. Family first, study then it a die. Benz na chopa, dream na kuziwai. Gangsta dreams siku zote kusuza naksa deny.
Thinking on.